malintaynu kulannaa ma huraan naftaydiiyo kugu soore maankee ma huraan naftaydiiyo kugu soore maankee dayal hawu malaynine malintaynu kulannaa ma huraan naftaydiiyo kugu soore maankee Mahura naftaydiyo kugu soore maanke Amantaada mooye afku erey kalaba mahaye Midigtaydi aashaqay mutane kalgacalka aan midhihiisa gurane Amantaada mooye afku erey kalaba mahaye Midigtaydi aashaqay mutane kalgacalka aan midhihiisa gurane Intan mudku ina helin innaga oo matana Wais mehersanayo Maruwa'an ma'innoqon Intan mudko ina helin Innago matana Intan mudko ina helin Innago matana Wais mehersanayo Maruwa'an ma'innoqon
kudayo man ku uba habbi hayat asma muqadilade man ku uba habbi hayat asma muqadilade sidamel barwaqa marhaban kudayo man ku uba habbi hayat muqadilade Ku ba habbi hayat asma muqadilade Mawlihi ku uma asma quruh ku gumnaysto Tumar ka badmaantood naftu miday umu hatay mudan aashiqayay ku ma asma quruh kogo manaisto kumar kabad mato naftu mide umuhata ay mudan aashaqayga intan mudko ina hele nago matana mais mehar sanayo marwaan ma in noqon marwaan ma in noqon marwaan ma in noqon marwaan ma in noqon intan mudko ina hel nago matana intan mudko ina hel nago matana mais mehar sanayo marwaan ma in noqon 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 marwaan